Nalidua na madudu dudu changa ni kuchidoto kuno prizi mwimbusha. Pepele la fiala kuilacha bagero fulu fulu kuno kunyumba ni kuacha. Jeshile mkusamfya menso na kuacha. Ipo tulanui na shose pepa kabuacha. No kuata pone nsoni edo pabrai kufuanta potiboni. Mujipi kudonsa poshalo ni kuyufusha wino ni weka la suzeni. Chilishe pota ulalala mkofini. Fimbi tukaya lunda pofe kueveni.
Gashana, figashana, na fibalwali la figashana, na chirila, Afrika takata na chirila.
Yeko aba magero aba tunturu, kapito kunu inasala. Shidolesha pashita gana afika, iwe celebrate your life.
Baby, nyanganyisa tako, chosa posoni ni menyele pona yaso. Fendera, iwe fendera tuje, ushe suo na kutina kumvela munge.
Nikalufuna kuchiliza bati na itia chepa, pie ugone kwa tu baby woke ni pempa. Nifuna ni dambi ire, pamozi na weti.
Kufa, limpivali ndoa mashave kupesa. Nshufu apechi limbashi na mbo kupesa. Kanga ni chimwemwe dance nolo kwasa. Ganti mukrabu mfuave kuchesha. Hei fobo veta bakangwe. Halongwa leti, leta tu kreti. Tulenu na shonse na angusha lenti. Kaili kafika pete na puti. Starboy walishi bafyo pona Afrika. Life in if you move on jackida. Black table mukrabunga tu Afrika. Tulalawa no kulole shapaishya. Yeko aba makelu aba tunturu. Kapito kunu inasalali. Shidole shapaishya gana Afrika. Iwe celebrate your life.
Son, Zekiplay.com.
Mr. Bimba the body bigger sum. Hello Baxa. Waiting case out in the view view. Salagu, that boy DJ Dex. Zambia, Boskangwe, DJ Icy, one of Mukab, DJ Yoxi, one of your mice.